tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Ibrahim Sonogo to ɓoggi jannde ga faandu haala Mamadou Sama Sekou Diaw ñalli sakraɓe heediɓe nanngol lumo jenna yo ñande altinere ngal ɗo kawtalla kala yontere yo wattu mo nawtorto gura kewɗe somoyade e keɗoto mbeɗ ndelaɗo amen to jenna toon durgol dabaji le nokkuji ɗi rafidenagu mbenna yo na woodi no tiɗɗala moka ɗiɗo wattuji ɗi dadduraɓe hewɓe dogan yuppude dabaji mabɓe saabi kulol jon e kaɓaɗe gonɓe le nokkuji ɗi beten Allah fofu mbenna dayamo kawruɗen e yimɓe ɓe marata fewi muñal ndennoɓe pelliti wadde bawɗe mabɓe fof yallah heɓude sago mabɓe ɗum ɗo faccitina e les zoom meɗen hannde ɗin woni semaine ko wari amen hannde kikiɗe altinere sappo e tati mai 2024 bisimilla sakraɓe lumo jenne mbiyen kala altinere yo hakkika nokku kawrital jamare hurde mobilaji kewɗi pep kulle kecce men iwruɗi san bla madun sikasu na tatteji ɗi fof yo ko ɓuuri hewde ɗiɗo mbiyen ko ɓuuri hewde ɗum ɗiɗo mobilaji ɗi na ruttiɗo e ñamri madun liɗɗi ndelaɗo amen darmal magga wonko heɓani en kadi fasitango ustu Oumar Wagol e sita sirɓe
kamioji kebbinaɗi pep ku kañi e magor kañi e fanjotoɗa lemburu ɗum woni ko jeta le nokku o caggal muɗum do wotoroji an kewi pep le ngoɗo lumo guelle ɓattiɗe fou gari na ɗiɗo wotoroji wakkatiji a tawan pucciɓe cengata hen wakkatiji du gayi iɗi gondi e natude e gallure nde
mene genni maggam e jeeya mbiɗa wadda jagotoɓe jeeyaɓe genni kakuru ngal lawol mo moƴƴa sanne samoji mbiɗa wawi heɓde ko yaata ujunaji tati ñennen lumo mi warma codaga guineji mi wami cottiya ɗum genni amen manga watti joni dogudede ɗatiɗin ana hunƴini sanne min gue cottoɓe liɗɗi wondi ga o coggu ana nafa amen sanne mbiɗa heeɓa hen almasaɗɗaji amen
le goɗo lumo sodoɓe ni kañe sottoɓe homo fano wondi heɓude koni e gueɗu muɗum
mene genni blame jeeya mbiɗa heeɓa hunde seeɗan ga samoji du mi wona kile en sanne min maaro cottanmi e mutiri jaama ana sooda ɗum sanne altinere fou mi immo toon genni fakkure mi wara sagoro mi warama somo mi wirfito watti lasar
caggal yimɓere iwroɓe le sa halleydi ndi kañen le wudde leydi ndi sottoɓe woɓɓe du iwran le guelle ɓadiɗe jenne ɗum woni ñaala dankoma wille gara suwala e jabalo ɗum woni ko Dramane Maiga heɓini studio tamani jenne
sikma toute la gaye modu kabaran bango be am Facebook do X mon Twitter kido men durgol dabaji yo jati be wembere ido watuyi wonne kambe marobe dabaji le nokuji di rafnde nak wodi so wobe holti wide yo sabi nokuji durgol fuflati ke gese wobe ko holti wide yo sabi jon kabarbe na njada e dabaji mabbe helan be dor fam kedda nak sita sirbe hebe nenen do fostam kanko barogolo
le genni yoroso le raison kuciala marobe dabaji ko heewi hollite an litidalaji e gunde ne ejum en watte joni sabe lafi dejerna on nokku dongo hollite kango Hamidou Sidibe got e maro dabaji ni genni yoroso
bon si on wasna gele abe bawon yel
be tidallaji mawdi nyaloma hande no so miden jaha rumtoyde le laddiji de raway hawrutone yimbele bombe sumbu njaada e dabaji maada fur wodi so mi kuli min nati le leedi kudwardi arande ndena gan wodno le leedi malindi do duratedo an wodi arway yadde jikka
tam mali yoro yorle tawto kungube
o kabar goto ngo holita to heejabe lam on yogabe le wuddul leedi le genni yuwaru le wi kanko Bokar Amadou Ba maire genni yuwaru ko holliti widrobe ne ko heewi ana doga yoppa dabami a hannen saabe yimɓe lonɓe marfa ɓen
hannde tiiɗalla banggal dabaji ana woodi tan no leydi ndi worrini no yeƴorini ko yi ko faama e fuddo ko yoppa dabaji ana hante waroɓe te so fayi so fulɓeen dogi eɓe kani wiide duroɓe dabaji ɓe kawje dabaji ɗum soɓe beyi so baali so nayyi ko durata fo te ɓe kolla hayɓe fimuɗo ko pati yoppa soɓe leydi ndi dow jawdi ndi jooɗi
leɗɗe nokkuji to lafe deƴƴere matade leydi nin maroɓe dabaji ko heewi holliti dabami en wujjama to ɓe yimɓe lonɓe hiite
ardiɓe gollude kumaniɗi men ittugol yigaji leydi ITE ɓen waɗi wiyata ko batu ɗiɗo ɓo ɓen ɗole nder e muɗum ɓe kolliti ko gollali duuɓi ɗiɗi ƴaɓɓi ɗiɗi ewi Burayma Cissé men secrétaire permanent oɗo nder ɗo gollira ITE kawtal ngal nawtirge ɗum tottodel hakkillaji e dow kala ko hanni gollede e le hitande 2024 nden wonko hanni sitasideɓe keɗno fesango kanko sita o
Ça marque la deuxième session ordinaire du
Oyo Batu Idibo walla amen ko noddirte ITI fana mudun yo hollutunde golleji dimi wadi legitan 2022 kanitan 2023 ga ciagal mudun waram hollita hune fukme hippi waddele ne hitane 2022 fatare 2023 ciagal mudun waram hollita kasin kabaruji yogaji dimi mati le lamorde hono misali golli draji duwanya en fatade nukuji to kang itete tun me anti jati wi kabarji golleji amen ko hollita yoga anton fame dum fahanden ga du e tawede fu men tiji jati widi golleji munci hore sa golla ko heemudun o kabaru won ko hebi holliti
déclarant on transmet les informations
si jotamani yo projet fondation Hirondelle do mali do mo faaba mudun ittira leele de gouvernement Suède Danemark Suisse Royaume-Uni kanyum Union européenne et coopération espagnole
yotar meden verifio hande ani do ben golirgal yandex mo ben golobe ande kese notorto wadde lugaji ben nate e kulnitreji kewdi dramal maga wonko ben ka dafa ko tan ko warata ko
eyo ngaddo golirgal woni yandex image mo hertana jamarande dawawi dun latade sababu yowtade so nate yo hakika golirgal gal na hokka dun kabaruji hertadi dullugaji natade so ni on cigitike photo ma dun ron jidi andude so photo o nabbili e kabar humpitar o ana yafi on notorto ordinateur modon ma telephone modon kala so tawe don njohon du bembal gal tawa fuf e windude yandex yalla natude le mudu denno nyodjan bouton do inde image madun yandex image ton don lugaji di puddan tagal mudun dabareji di jogi don e ginde natalgal gila ordinateur modon ma telephone modon madun takkon natalgal e do gollirgal gal den yandex toton on kabaruji kewdi do natalgal bembal gal e mudun natade e humpitama wattuji mudun e natte godde nandude e mudun mawde latade sababu andon photo e mande photo o bama yo lugaji njafudi e gor fof dun wawi nawturade hadoji jidiwere kabaruji e ganangonga
yoder meden wonde do woni zoom sur hande na yoy do yimbe le ben tidube kabaru san den no yimbe le jidi yafana heppi jidda fey marde munyal kambe kay do be hetti fu be ciina sana baaju mabbe bilto ben yeso goto fu yeren euro be do fam do hono be do yimbe le kedan ko sarja hebani do fe sango sitasribe
jepti jamde yabber ken silmaji chapantadi melle isansire gotre li genni bamako do kango suka joko noddirte do mamadou o tawi jama ko heewi ana ardimo le on nukko e bamde isansi do tawede fu o sini so walani bamde isansi yeso o jama fu e damudun debbo goto antono o ana arrimo gaddo tawede fu o hokkimon lawol o bama isansi makko o witta ceggal mur o debbo do jabe kasin darade bama isansi on nukku goto ene way madde hono di kulleji kewdi le nukkuji to watte cioggiji meden hono misale magasinji meden kay butigaaji feede dati mawdi din amma tan jaati yoga enso ana dogina milan watti fu jabbaade yimbe kaddambe be yimbe jaati wonko sabbi minta wadduga accidentji do dati mawdi din samuji yoga be yimbe jaati wonko sabbi minta wadugo yurko yurkaako le golle draaje meden do ana micitina kan hayeje goto noddirteedo burema mo yimbe fu andidirta manishole den amenno kanko fem beete goto o jabata batude sariyaaji leednin le wi makko o waawa muñtaade nyolman goto saabe tewde dereeji le lamorde leednin le miilo makko jaati kalsi ana waawi bildude kulle fu daamudun en waawi hawrde hono be yimbe jaati le ci doktoraje meden fottaade le golle draaje gouvernement kan darne hore mod le leednin hono be yimbe ana han famde wi tagoji yogaaji antun ana torra yimbe ko heewi fanaatar saabe yirwunde yurko yurkaako le leednin
bangal mbirki sembe caldi figol ballon championnat ligue 1 mbiyan nyaloma noga jogobo be timmi men cakita yonterande juluba na ardi fa hande ele odo championnat on wotu goto men karute nyalade tatobo en noyobo elmator ko di mali mbiyan coupe du monde 2026 mbiyan fois humpitama yelen bedor faun kedon ko ben maro galo edo fois tanko kanko maro
do fuddi aljumar jabbinonde nyaloma noka e jeegoba championnat national ligue 1 timmi kenyan stade malien debbo mako hawi black star watti ben baddi tati ben kebay fe baddel gotel 11 créateur hawi cob watti ben baddi tati ben kebi baddel gotel joliba ase hawi as crofina watti ben baddel gotel ben kebay fe baddel le oro nyaloma noka e jeegoba baddi noka e tati ngattali hen matchingay piadi fu kaw yamali hen ko heewa e wadde championnat li lidi mali wattu juno joliba ardi an jogi tobbe chapande joyi jeddi stade malien debbo makko an jogi tobbe chapande joyi asrial won tatoba an jogi tobbe chapande nay e jeddi ko nayri bangal eliminatoire coupe du monde ko anni wadde le hitan 2026 nyaloma tatoba kanye nayobo pide mudun chartama mali waran fiide e gana le nyaloma mudun tatobo jagom lewru juin warorundu le nyaloma nayobo mali fiyan le sapo e go lewru juin du be pewta e madagascar
ajarama umar wagolo sakam pawin okatena kabar jom hande mi citon tan wa sar fu kitadu bangal wiamo 3321 ma on joyi do application jo tamani jo bangal play store do sedde yatra mel et magazine yewtere meden magazine dum woni ben gouvernance citoyenneté hande on yewdo kabaru ben jodo halaji hakunde bibi leddi mali nanno on tayki wiide ko badi yellaji ben temede tati woni jettude dido batuji di denno di sababu ben sababu mudu yellaji di yeltati yellaji ngodudi bangal kebe e habo yurku yurku e jogola bondo lamu ko nande mudun janginobe jamde di dodoro holti wiide soni dido ben ko horo dum mudi jugulira man haniri ben leedi ndi hewtan denti yeltati yellaji ngodudi gila dubi sappo hande alcisi hebanen dun kedan fo sango min e mako yoo kirejam Brima Eli Diko yo goto e yimbe le fedde landininde kawtal ngal holti wiide dabara hawninde fuf walana titalaji leedi malidi kanko jangino jandu dowre na tajir wiide leedi malidi hewtan jam soni ko hawra de mudun di gollirama
de recommandation forte
hakkilaji kewdi holitama bangal hono watte la yuruku yuruku rafu juku ngol fayoto nyamde jawdi leedi ni ne tam an heba habede wiama du ko hebete ni leedi amendi hono kangi kangi litchom dabereji itte yalla dum an heb waite dum ile hakkile amin ka so ko holita ile dido batoji ka fu gulliram no wodire leedi amin di jamma waram warture le mayi
so havre de paix
sabi gidali ngodudi ko jun o li adnarundu hultama vite jangnirde do kabaru politika ku e datti dabereji jogola leedi ndi udite gidal goddo o yoko leedi ndi wala bawde tatude yimbe le awdiji on don ko dun wonko hawra dum mudum kedana professeur adama kita jangino wo jandeji dure o mami ko dum sabi dum do yelama
il a été préconisé également
voltama do wiide banki mo awdiji tebetele mudum nyibele leedidi sabi yimbele jogibe awdiji di nyande fu salike hokkude leedi kolitaade wiide wana newiide awdiji natta ko hun newiide fey sabi fey goto hebata wadde demal so demal ne wada e kettal hala mudum wawa haleede leedi ana wawi mursirede nim wakati goto tawi fey yabere fiida hala mudum
sentire un coup de feu
habo njibu jawdi na jeyda e moddi di jeli malinkobe gonbe France fesu tama di fuf di ngattanama hakkilo Mamoudou Sidibe goto yimbele garbe do inde France kobe na darda lambiobe fide de bare patfey bopi tawe ele talki leedi ndi yimbele hasindini sabbi bopuji mawdi sombinde telaji moddi fewde malinkobe gonbe cagal leedi ndi
moi meme je suis
mi hore mi avocat ko hewi e client en ambe fu talki dibe nartata bangal lamu atawam do yo talkuro pinirdo woni ko be noddata wala sabe faadi do tiddalaji di malinkobe joodi be cagal leedi ni wondi fewde bangal dido talki hebni jogolal yimbel ngado be dido golleji le cuudi mi reji di an haani ko jangine fa gasa do
fedde be leedi mali woni de habo yugo yurgu wasugul mayre tawade kortangal e tawade fuf na mi lawide ko hawra do mudun na hanti ka non fedde de holti wide haana tan yilaji di tonge e le dereji di gollire kedana Moussa Ousmane Touré ko no horejo de do fedde beledi mali manide habbo yurku yurku
le problème c'est surtout
dala oyo gollirde ko hawra ko ninno so wana dum wana kammar malinkobe holitita hakilaji lobbi dabereji kanti mawdi yirwinde lindi ko minen ka kom tawta naloma hande o ko mi majin binta jati ni woni ko holita el ido joda halaji wana fi batoji abbi jondi dude ko wada ko lebti le leedi amende ko fu gollira jomka in way latal sababu timmin da titalaji kewdi hono misalu margal bongal
question de gouvernance
mistre bide to ganende mudun na wodi temre kewde yilaji totama kanake lidindi kulnel asmi goita nyande altnerde to kulwatun